Bam, voilà, ça m'a rendu manjuro, c'est le coro, menguero, ça y est, mati, anguene, coro, Maria, nia maman, ita, tina, mouko, benga, lolo, bave, so canon, et de coré, gamaizo, malaro, si awa, nina, yassi, vroom, malen, il est là, coro, happy, nina, magasin, rode,
Rassasi Music Empire,
tonne,
kama si wene nani, ani kama lene Maria, tulitoka na wewe mbali, ata bila mali tuka shunkuma, kama si wene nani, ani kama lene Maria, tulitoka na wewe mbali, ata bila mali tuka shunkuma,
ata nikishide ja, kama uko karibu nasikia ra, Maria alenyera, Amadi pafu sama nyetira Male ninyini asile tedu Nyeti kucharo saka seku Mazima nyini asile tedu Nyeti mandiduzi nisama seku Yele mama Yele ma Yele ma Maria ah, Yele ma Yele ma
Kama siwe ni nani Ani kama leni Maria Tulitoka na wewe mba Mali tuka shukuma Kama siwe ni nani Adi kama leni Maria Tulitoka na wewe mbali Ata mila mali tuka shukuma
Maria maidia ale madigwa Madia ajolia afka hia Bako tuta nyitonia Nisopio kaka sikia Bako mbupa nyitopia
Harambe
Anadaru indigo kama take me Habibi malavizo na tele kama kiss me Habibi ambina kujokia Fall in love make you rare Love is blind, God be kind, make a wine, Mackinton ride, Maggie shine, ha ha, Arambe, Bizzo killer,
Mackinton's baby.
Kama siwe ni nani, ani kama leni Maria, tulitoka na wewe mbali, ata bila mali tuka shunkuma. Kama siwe ni nani, ani kama leni Maria, tulitoka na wewe mbali, ata bila mali
Matinye dikele mzidi Kavanyini lango nyituta Matinye wakira kadi Kongwanyini hadisi nyiguta Matinye aurele sidi Kojonyini nye ya Canada
Yele ma
Shukuma
Kama siwe ni nani Ani kama leni Maria Tulitoka na wewe mbali Ata bila mali tuka shukuma Kama siwe ni nani Ani kama leni Maria Tulitoka na wewe mbali Ata bila mali tuka shukuma